Zayd latest music.
Ladies and gentlemen, FG, Rick Small, Jano Dredd.
Mazazi yako mulo na nizi, so kikulina nisina permanent girlfriend. Zabu kwa panya basari, kikulina nisina permanent girlfriend. Atenu fauten, wapatu kwa kiwanyi baby, permanent girlfriend. Atenu fauten, yomu mkiwanyi baby, permanent girlfriend. Mulana nizi, so kikulina nisina permanent girlfriend. Zabu kwa panya basari, kikulina nisina permanent girlfriend. Atenu fauten, wapatu kwa kiwanyi baby, permanent girlfriend. Atenu fauten, yomu mkiwanyi baby, permanent girlfriend.
Nini kachaka meto meto luli tugelo mamu kulone ni tuchijaka luli ame change it peso ni fao ni sepe kikuwe na koni watafani wana ni pepe akivu ule neliku nyanda fela fakuli ni ofu mana gelo ya niswanela chale famulimu kela ni nepela wenaka gelo kaka ni ingamo ni tokwela kaka ni fan respect love ni attention from where we started there's no congestion kukupanga wafabondi madamu kono machine.
Mazazi yako mulana nizi, so kikulina nisina permanent girlfriend. Zabu kwa panya basari, kikulina nisina permanent girlfriend. Atenu fauten, wapatu kwa kiwanyi baby, permanent girlfriend. Atenu fauten, yomu mkiwanyi baby, permanent girlfriend. Kwa mulana nizi, so kikulina nisina permanent girlfriend. Zabu kwa panya basari, kikulina nisina permanent girlfriend.
Okay, mami sutelela fani ulule makuwa tawena ni vizizweli ule nilikile kuwa menshi ni wamukule kono kupalile kulipiru na vani chukule kimwasili moman mwakweli ya ngulule nivatile kuzwa fahalu wode fani ulule mweni kuziwezi chwana chwale fani pumule nitiseli komu kwa vashemi ni kunanule wena permanent sabu kwa shatoni tutule halu chaleka junior mwadisemba ukapuluhe katezi kuwa tabata chwale ni katuluhe mutezi chwana fone kutatani kutatuluhe.
So kikulina nisina permanent girlfriend. Zabu kwa panya basali, kikulina nisina permanent girlfriend. Katenu fauten, wapatu kwa kiwanyi baby, permanent girlfriend. Katenu fauten, yomu mkiwanyi baby, permanent girlfriend. Kwa mulana nizi, so kikulina nisina permanent girlfriend. Zabu kwa panya basali, kikulina nisina permanent girlfriend. Katenu fauten, wapatu kwa kiwanyi baby, permanent girlfriend. Katenu fauten, yomu mkiwanyi baby, permanent girlfriend.
Kuwata kwa lwapula ni kwa lwansha vene nifuma nanga vapale zukuto washa ninizwa file ni vefela likuasha vene nifuma na piru yaka neva kuacha ungata wawona neva vatama kuacha hane nieza haso every time wamalasha kuwafa piru yaka na nikasha kasha neve kulinjinga yaka na ipancha pancha nitilozo mamalavu ni kukala ganja vatuneva ninyaza every day kiyo muncha kimo wawona mvemba hape ni munyanja nevali nilihule kufita neve lenja
mo ni muare. Kikulina nisina permanent girlfriend. Zabu kwa panya basali, kikulina nisina permanent girlfriend. Katenu fauten, wapatu kwa kiwanyi baby, permanent girlfriend. Katenu fauten, yomu mkiwanyi baby, permanent girlfriend. Kwa mulana nizi, so kikulina nisina permanent girlfriend. Zabu kwa panya basali, kikulina nisina permanent girlfriend. Katenu fauten, wapatu kwa kiwanyi baby, permanent girlfriend. Katenu fauten, yomu mkiwanyi baby, permanent girlfriend.
I know JFG, Apondo Commander, Gaza Empire niggas, J-Sky K Uso, IK Nikki K, Chico Busy, The Great, Real Celebu Soja, Your Best is Kode, Sharpman, Jake, MK, Your Kings, YZ Manizzi, Popsi Mwada,